Ena ngauna e ndingi te kikina na nanda Prime Minister wo, e levu e resangai kila, ni sambu ndinde toka na nanda waka itewi te kikwea, e na mbutu rara ni politiki e Australia. Me waka ambaka ngao ni sa kila, ni sa waka tawana na itutu waka Prime Minister, na turanga ka atauratu na itutu waka Communication Minister o Malcolm Turnbull, ni oti, Na nona avakaraitaka ni levu dhake na leo ni palimendi mana Liberal Party evi na katikwaya mebe liutaki maive Tony Abbott. Ni oti na peindingdingi ka avaka idhori en na mbongi ni singamoniti sa adhambeta o Turnbull na itutu waka Prime Minister ike ka sa wili okwaya meka rosa ulukadhiwa ni Prime Minister ke Australia. E waka rautaka o Julia Callisto na itukutukongo membaleti Turnbull. Esengi ni kawowe Malcolm Bly Turnbull na itutu waka wailutaki. Se, nambula waka politiki. Ongo ne karoni ngona metorikina na itutu waka wailutaki ena pati waka politiki na Australian Liberal Party kai karua talanga ni ngona me rauwe ngalingali takakina kai Tony Abbott na itutu ni wailutaki. Iongo ni sa mayoti toka endo na ngona mbalabu mengai sangati Tony Abbott tale ena itutu ni wailutaki sa may rawa na lomana kasama I wakatawana sara na itutu waka Prime Minister. Ena bong ni singamoniti ni oti na nona anganga ena vindindingi mai Canberra a waka binibinakataki Tony Abbott ena nona vingaravi.
I want to say at the outset what a great debt the nation owes, the party owes, the government owes to Tony Abbott and of course to his family, Margie and their daughters.
A sudu mai serene ena wula o kotova tinka dio lima sa o Turnbull. Kasa waka tawana I wunga nei tutu ni wiliutaki ena wibonua e adhaka kina. Ni oti na nona atori Steve Kitty ena Sydney Grammar School ena ambaki tinka dio wa witsa wulka rua ala ki wuli ka rawata na nona koroi ni Bachelor of Arts kena Bachelor of Law maina University of Sydney. E dhaka-dhaka waka leka-leka waka ndau wolo itukutuku ni mbera ni akuri ena nona wuli ena tambana ni lawa. Kania soli wana school sivi na Rhodes Scholarship melaki wuli ki Oxford University ena ambaki tinkadhiwa vitsang vulka walu. E alaki wuli talanga e Oxford University na Prime Minister sa waka dhengu o Tony Abbott ni asoli talanga wua na school sivi na Rhodes Scholarship. Ena kena waka madhalataki ena wasa waka peritania na Rhodes Scholarship etukuni ni okwea na most prestigious scholarship in the world kanda usoli edhiwa veira na ngwane ni Australia ena veambaki. Ia ninda listali vei Turnbull na matai ni ngauna membasika kina ena mbula waka politiki Australia oya ena ambaki tinkadhiwa walusanga vulkandua ena ngauna avina katakina me walataka na indambe me leo ni palimendi ena matinitu o Australia mai Wentworth ena ruku ni Liberal Party. Ia agaisenga ni ndingitaki. Tukuno kwae ni wakila ena ngona a sengini dingitaki kina na yalo ndoka se humbled. Iongori talanga na yalo atarei kwae ena ngona a nganga kina ena vindingdingi ena singa moniti.
This has been a very important, sobering experience today. I'm very humbled by it. I'm very humbled by the great honour and responsibility that has been given to me today.
Ia a seng ni waka suka mena nona dhaka-dhaka ke na sasanga Mr. Turnbull ni oti na nona nruka ena tinkadhiwa walo sangulukandua. Ea kila yokwea ena nona a dhaka-dhaka waka barrister ni a walataka nona kisi ndo nandau wala italanoa o Peter Wright. Na turangongo a dhaka-dhaka tu baka ya mata wuni, ka kamburaka isone tukutuku wuni en nona iwala na spy catcher. amani soli na bebaka ndo nui be right maina mata vela wai me tambaka na iwalongo ena vuku ni nana walataka nana kisi o Mr. Turnbull. Ene mbaki tinka diwa dio sabulka vitu a tauya vutaka o Turnbull endua nana kambani ni lawa se legal firm ka chemeni ka torna itutu waka manindi andarketa ni Goldman Sachs Australia. Ena ronondol kalima anduvi ira na tu ena BRW Rich List na evana katukuni ni tokea na isivia endua na rao tolusangavula na milioni nandola ene ambakio ya. Etukuna o Turnbull ni na kauta lesutale na Liberal Party ene wale wale ni kena ndau zidiba kitu eliu.
This will be a thoroughly liberal government. It will be a thoroughly liberal government committed to freedom, the individual and the market. It'll be focused on ensuring that in the years ahead, as the world becomes more and more competitive and greater opportunities arise, we are able to take advantage of that.
Ene mbaki rolondol kawa asanga kadingitake o Turnbull me mata ni Liberal Party mai Wentworth ena tokalao keiserne. Ea minister ena matinitu ne John Howard o Turnbull ka a wakaturi wakarua me velutaki ena party na Liberal Party. Ia ena mbaki runundul kawalu a maninganga ena veindingdingi ka meiliuliu sareani ni Liberal Party. Erau a veingalingalitaka na itutu ongo kei Brendan Nelson. Ia ni otinga endua na mbaki a tauri maivua na itutu ongo ena nona andingitaki o Tony Abbott. A veisivinga ena nduana dingdingi na iwiliwili andingitaki rau. A wale kasara ni viritaka na tewelu ni dhakadhaka waka politiki ena ambaki rosangavulu katini. Ni oti na nona a kamburaka ni sana senga ni wala takatale na nona indabindambe mai Westworth ena vei dingdingi levu ena vula ome ena ambaki oya. Ia ama ni visautaka na alona kathakathaka tikunga ene tutu wakandao ni politiki. Ena vula February, ena mba kiongo ananumi ni na veingalingalitaki na itutu wakaveilutaki ena Liberal Party na Tony Abbott. Ia asengi ni rawa ni adhongori ka ni onosanga vulkandua era abina kata me veilutaki tikungao Abbott ka tulsa vulkadhiwa era abina kata me savi sau na veilutaki. Endina ni avakaitavi o Turnbull ena veindingdingi ongo asenga ni wakaraitaka okoya ni na via vingalingalitaka na itutu waka viliutaki ena ngonoya. E vitha na ka e tutaka na Liberal Party e atukuna o Turnbull ni sangata. Endua na waka mou waka tangane ki na waka mou waka elewa se same-sex marriage. Ongoa na ka atukuna okoya membaleta na waka mou waka ongo ena mbaki rosanga bulu katini ena ngona a torotu kina na itutu waka ngusini wasa ni communications ma na ito ni veisanga.
I think this is a debate that we need to have. There have been very big changes in attitudes to all of these issues, these gender-related issues, over many years. And, you know, what was unthinkable 20 years ago, 40 years ago, 100 years ago is now accepted as being, you know, perfectly reasonable.
Ena vulo me ena mbaki watangawa ya, ya waka tula wataka okoya me walataka na indamindambe mai Wentworth ka waka le wakina na Prime Minister na ngono ya o Kevin Rudd. Ena nona abina kata o Rudd me se kuomanda ni se vivisakitaki na Emissions Trading Scheme.
Kevin Rudd's shelving of the ETS is the most extraordinary act of political gutlessness, of political cowardice any of us could ever imagine. I mean, this is a Prime Minister who described climate change as the greatest moral challenge of our times.
Ya ngustalinga ni wasa ni Australian Republican Movement. Ena ngunongo esa sotetiko ke irana Minister Bo ni nona matenitu kana numi ni na kathibaki ena madha wakatu mai. Tukuno koe ni lewu na dhakadhaka etu medhaka.
I'm filled with optimism. And we'll be setting out in the weeks
ahead, in the months ahead, we'll be setting out more of those foundations that will ensure our prosperity in the years ahead. There has been a change of Prime Minister, but we are a very, very strong government, a very strong country with a great potential, and we will realise that potential working very hard together.
Ena ngona e tarungi kina vua se sa wakavatukana na nona tandra, nguo na nona sau nitaro.
This is a turn of events I did not expect, I have to tell you, but it's one that I'm privileged to undertake and one that I'm certainly up to.